Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Kabaruji amen e fulfulde midem alalbare nay lewru février tan 2026. Sekretar to gondom heɗade hejuji amen ɗi lelinde mangal mum ɓe kabjo on fulmi calmini on sanne. Ñalawma hande o ka ñalawma keɗnaɗo haɓude ñaw cancer o le adnaro Allah ndu yambinama le leydi amen ndi le ñalawma hande o dunki andana ɓe kabaruji ɓilinɗe ñaw o kañum en ka holiti wiide tewtude andude so tawi oɗo ñaw woni e muɗum tan watta so wawa sawrede no yawiri. Le journal amen ngal ɗum e garama halde haala yuruku yurukuŋaji matiteɗi wakkati imuji ɗi ɗum laatike sababu sanne iwo bonnude golleji ɓiliɗe huɓugol jababuji kantiɗe le ɗiɗo imuji sakira ɗum sammi kabaruji ɗi ɓe jogano kiiɗe hannde bisimillamoɗon ɓe heɗade ɗum. Leydi amen ndi canceriŋaji ɗi matiteɗi sanne urto rewɓe ka yo cancer indu to worɓe kañum to ka cancer prostate fa yetto heñere noon holitiri wiide dunke andanɓe kabaruji ɓiliɗe oɗo ñawɓe kuki ɗiɗo kabaruji alalbare nayyi lewru février fourde e ñalawma keɗnaɗo adnaro Allah ndu haɓude ɗiɗo ñawuji andinde tan wiide ɓeɗo ka dunke andanɓe kabaruji ɓiliɗi e ɗiɗo ñawuji kañum en ka holiti wiide yalla yonkiji ɓiɓɓe adama eman heɓa daɗude ƴewtade no yawiri tan watta so ɗum heɓe. Docteur Madani Li goto andan oɗo ñaw wonko wi imirana kilo mayga keɗe mawdu sama siku
debbo ɗum santan fa timma jomum ɗum hew tan cellal muɗum sifaji tati sawrugol goodi ngol yata koye caggal ko wiyete chimio thérapie ɗum woni sawrugol ele machine ŋaji aɗa woodi nokku ñaw o tan woni sawrugol nokku ɗo ñaw o tan yiya banggal ko wiyete immuno thérapie erade ɗum ɗum aɗa woodi radio thérapie e kañe sawrugol e machine ŋaji chimio thérapie.
Leydi amen ndi imuji ɗi fayotto concours ŋaji goɗɗi kasen ko on nande muɗum yo wakkatiji mawɗi sanne juuɗe janggoɓe fayotto jog hayaɓe jogiɓe diplôme ŋaji mumen saabi yuruku yurukuŋaji matiteɗi le ɗiɗo golleji jababuji dometeɗi le ɗiɗo imuji kañum ka heɓatake saatu honjotoɓe hewɓe kañum en ka holti wiide so ni wala ko waɗa fewde oɗo kabaru ko tewtite ko ka heɓatake fa keɓen famtare anni ko kalifa goyta heɓanim dow majjum ɗo fettango Ousmane Niali Bouly.
Yuruku yurukuji anagodi le imogoji e daɗɗidirgoji ɗum ko metti janggoɓe jande dow dow hewɓe kano yoga e mabɓe ndulla wiide kanankoɓe banggal jande ana gaɗa imma daraji dow haɓugol e majjun le majjun eɓe miila yimɓe ana kani hokkede hakkillaji lobbi yalla ɗi golleji bonɗi ana kaɓe
laaɓal ka heɓatake ka noon so kule ɗa nanama ele machine ene wawi timmini ɗum neɗɗo wasi tan yaltidi kalisi wona fe hunde moƴƴude sifaji ɗi yiyatake ɗon e ɗon sona tawreɗa e yimɓe mumen kamɓe wattande hakkillo kabar o ɗum na hino jiiɗi ndenno ɗum hani soni a jangge a heeɓi diplôme kule ɗe golle no hani
Moussa Ousmane Touré hoorejo fedde réseau des associations maliennes de lutte contre la corruption et la délinquance financière woni fedde humnide haɓude yurku yurkuji e wi makko fedde makko nde ana haaɓa jamma ila ñalawma dow sakkade o golle
yoɓɓuri foof kulle ɗe hani woytede minen pammina minen jangga ɗum hayeɓe yalla pattiɓe kinno ɗiɗo golleji ɗi min kumpitan ɗum kamɓe laamiɓe jandeji ɗi dow kala jiiɓu ele imuji ɗi ndeno kamɓe ɗum hani fiide dabriji tekku
micintinde wiide noga e jeena lewru janvier ƴaɓɓino ndu ɓataki ministére humnine jande dow dowre e tewtugoji ande kese bordini jaabuji dartugol nadde janggude IG institut universitaire de gestion ɗon saɓɓe taki tege guykaji gaɗɗi de daɗdirgoji yaade janggoyde o nokku
blok ngay ɗiɗi to uppugol watte ka laamiɗo tafomle ñalawma hande o sur dogotorone noddirta handa dumbo moulay touré ka hokkama on ɗo nokku fedde CICR ɗo woni croix rouge kañum en moƴƴinanɓe on ɗo nokku oɗo galɗo dokkal ngal ɓe gaɗana jongal waran latade sababu e juuɗe mabɓe sanne newninde imadaraji ɗi ɓe gatta banggal uppugol no on ɗo nokku.
Tamani projet mo fondation irondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
zoom sur amem nyaloma hande o ka mi ngaram halde hala yimbe leso ni yimbe didon kanyu en ka na habatan bantan habongo wada hononi kanyu em jeyngo fati yatara won ko hebani em do beedo yimbe lekede usman nyalibuli
dum do na hale sato kala ko jumina do tagi didide mun wodi jon jawle e talka en mobe e sukabe chaahibe e bombe ana wodi dun jibbe habo sanne e chawribe andona na beedo habetebe be gogo am samira kanko koy do duko wala fu wala sato jati so hawri habotobe wadan dum kabaru mako nyande goto duko nati hakunde miyan debbo e kanye goto inirabe mako kanko gogo am samira bami anya salde halde on ko buri dum bonde dun yafufu omo imina basi hakunde be didombe sabi kaltidal sahibe dendende karol heba ma hakunde miyan debbo e kanye goto inirabe mako be hunde de wala fi kanko gogo am sira denno heddo mo duko nukuyli fuf o jambike kam odo dofe o sakirabe andon wiide basi nawa latar sababu kuteji neddo jondaraki denno gaden bawde men fufu yalla haddi di
sakirabe don mi gaddata e kabaruji amen di kikid hande fanje fe nokku min jogani on me yawtere amen magazine nyalo mo hande on mi garta yuttinde on fay boyeta assalam yawtere amen magazine momi jogani on nyalo mo hande o ka hala challal halta wala chafaje balebe du halta fewde e kortal sappo e go oberde festival mom neddirta o go bonyam goloji mudum timmi alam bitti do o danyer mayo rane on go bomako do ka yimbel hewbe chawrobe chafaje balebe kam en ka hawr e lengal do hawre ngal do kortal be koliti dum wiide chafaje mabbe de kanyum ka hunde darne mawde woni e mudum soni malien en be ana andi ko dum woni khalifa goita won ko hebani em do ben do yimbe lekede mi e Ousmane Niali Bouli ko mi pewni on do majjum e kireja
len tanke jukundirde safareji ani tateji fuf ala hulta wiji yoga jamabe nan nafasane habgul nyawuji kiwdi e wi sangadu wola gem yugno golleji itobe ledde be kado ania yo hum changdi hore ledde balebe
mam e le ogon
min kanye ameru o doni ogon o min jiltike nokku futo habe woni mide andi yimbe e be beltani sanni fewde golle ko min gadi ko mi yimbe sappo e didom fuddidi golle o hitane fu on ettotone yimbe ana beydo yimbe to be tawale leedi malini fu meden jidi faabe ngara be porda hin mede jogi munyal mudum sanni so ayida itude kalsi ana tiidi fanje ha to wuddi sanne le on do golle kannon dire ngonga
il faut être vraiment franc
sajo jigiba yo ito ledde haabe haklima ko ledde balabe kayna hedi fa hande nafudi sanne leedi malini
bana chama
mede sawra si nyawuji kewudi hono nyawu elelende nyawu bilido e tunde rewbe nyawu henyere kany ko nande mudum mede wada wajuji kewudi dum fewde hono yimbe watta fa dada yude dabere nyaw fu momi wawa sawre dum haltanam be no labiri de jettoje alla mi hebi kalsi seeda e golle o andinde dum wiide nyawuji di alebe wawa sawrude hewa sannedi
bashaga tangara yo ito ledde jeado kinyali lamu sikasu o yedda fe wiide ana wodi itobe ledde nambobe yimbe
nebe mi chawro alebe ana heba duubi chapantati jitti yimbe beki sitobe chafaje balebe anda nafaku woni e ledde nga yimbe yogabe du e halaji mu ana jabbintina sanni dum war so yimbe hewbe kanyu en du ana farta e ledde amen do
dan bada de danki kanko bashaka o duko so re soto tan nanete do en ne yeso maymuna kamara do suruba gola mudun no yo ledde balebe nafoje sanne kabaru lende
gowe mantla ton kan ko nande mudum fumi de bayita dum min gada dum te bombo yimbe hewbe ana wara sodde ko min jayata don ko ledde nafa ko woni mudum ko ana heewi sanni ko yimbe hewbe jabata mende hala mudum
yimbe hewbe be min jidi e nokku hulti wiide na jabani sanne ledde balebe
ledde balebe ana mudi sanni ku teje fu wala majje fay so boyi bele holi ledde mabbe de ka jati min ka won lekki mo codu me jodu mabbe yela sukabe ambe ana heba rewrude be jido ndira faano mayri sendo yibe ko be ngatta ko ana haydi
kawrute hono ogobonya yu sababu be dana jamarnde horlare bangal kabaru ledde balebe